Use, 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 alla mauda, use ko alla mauda, gamba aini imbe mada. Use, 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 alla mauda, use ko alla mauda, gamba aini imbe ma. Iwo di imbe fere, bede on der boneji, awo di baude dudengam, awawi wallu gobe. Use, 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 alla mauda, use ko alla mauda, gamba aini imbe mada. Iwo di imbe fere, bengala ko benyama. Awo di baude dudengam, awawi nyamnu gobe. Use, 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 alla mauda, use ko alla mauda, gamba aini imbe mada. Iwo di imbe fere, bede on der jahale. Awo di baude dudengam awawi ainu gobe. Use, 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 alla mauda, use ko alla mauda, gamba aini imbe mada. Iwo di imbe fere, bede on de boneji. Awo di baude dudengam awawi yamdi tingo. Use, 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 alla mauda, use ko alla mauda, gamba aini imbe mada. Eni manta alla meden peberde ewore. Awo di baude dudengam awawi hisnu goen. Use, 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 alla mauda, use ko alla mauda, gamba aini imbe mada. Use, 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 alla mauda, use ko alla mauda, gamba aini imbe mada. Use, 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 alla mauda, use ko alla mauda, gamba aini imbe mada. Use, 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 alla mauda, use ko alla mauda, gamba aini imbe mada. Use, 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 alla mauda, use ko alla mauda, gamba aini imbe mada.
Batakewol Paul ha Kolosien. Fasluol gotol. Batakewol ngol iwi ha Paul. Nelado Yesu Almasihu bemuyo Alla. Min be Timote der iraomen. Yaw goha yimbe Alla won be ha Kolosi. Der irabe amin tokki be Almasihu be gonga. Alla babiraomeden hoku on mo ere e jam. Min don doan on tum. Der doa amin. Min don getta Alla. Mo babirao Yesu Almasihu. Jawmiraomeden. Kadi min nani no on nutdiri Yesu Almasihu. Min nani bono on gidiri nutdin be Alla fu. Nde kubadlin jila yotti on nani hala tammunde maka. Non nutdin kimon e yide mon fundari do tammunde mon. Tammunde nde, Alla on don ainande ha asama. Yimbe don gaja din jila man ha dunyaru fu. Kadon waddana yimbe barka. Non dum lati ha modon diga yande on artinan go kubar mo ere Alla. Diga on putli andu go linjila ka be gonga. On nani ka ha Epaphras. Ku didirawo amin gidado kuwano Almasihu ha modon. Kanko yecci min hala yide nde ruhu Alla hokki on. Ngam majum min accay torago Alla ngam modon diga min nani kubar mon. Min don toro Alla. O andina on muyo mako fu o hokka on hakkilo e famu be ruhu mako. Nden kam on bawan hugo bana jawmirawo yidi ko fottantamo. Jonde mon nafan be kure bodde fere fere on bezdoto andugo Alla bo. Alla sembidina on be sembe mum e bawde mum mawde ha on bawa muygo kodume fu. Kadi sey on getta babirawo be seyo ngam kanko o yottini on jabugo gedal kuje bodde fu de o sigani yimbe mako der laamu Anora. Ngam o wurtini en bawde nyibre o nastini en jam der laamu biddo mako gidado. Be biddo o en kebindimu hakkeji bo njafama. Almasihu don wanginana en Alla mo yi'atake ngam o nandudo be mako. Kanko o afo burdudo takle Alla fu. Be mako Alla takri kuje fu ha asama e do lesdi na ko yi'ete tan amma ko yi'atake bo wato bawdeji e laamuji e mawbe asama fu. Alla takri kuje fu be Almasihu. O tagide ngam mako bo. Almasihu arti de fu ngam dalila mako de fu de lati. Kanko lati horejo jama'are nuddinbe mo lati be bandu mako. O fuddo de ngendam kesam bo. Ngam Alla arti ummitin gomo diga maide. Lati nimo arano der kodume fu. Ngam Alla wadi anya hebbinimo be bawde mudum fu. Narrini tage foji fu be mudum. Biddo mako huwi narral man. Rufi iyam mum mayi dole gal gafangal. Banani Alla timminini konagu be dunyaru. Narrini tage foji fu be mudum. Ko di lesdi, ko di asama. Nane kam on konne en Alla ngam dalila kude mon kallude e numoji mon kalludi. On dayi be Alla. Ama jonta, o sobri be modon gam biddo mako lati neddo maanyi gam majum on lati yimbe mako labbe be ngala aybe amma sey on tokkonu dingo on tabita ta on acca kodum e sottina on diga tammunde de kepdon sayi on nani linjila yimbe dunyaru fu nani linjila alla umriyam min pol mi wajaka jonta mi don sero boneji am gam modon on andi almasiw yari bone bandu mako wato jamaare nuddinbe mo dole ndu yara bone bo komi torroto gam modon kanjum woni gedalam ha boneji di alla wadi yam mi maccido jamaare nuddinbe o umriyam mi andina on kubar mako fu gam nafugo on diga fuddam dunyaru alla suudi sirri mudum ha komoy amma jonta odon wangina dum ha yimbe mako gam o wadi anya wangingo teddungal sirri majum mangal gal o taskitani yimbe ummatoje fu sirri majum nu almasihu gondo der modon kanko on hokki on tammunde hebgo gedal ha teddungal mako gam majum min don gaajina yimbe fu hala almasihu o min don matina be min don andina be andal fungal alla hokki min gam ha min darna be yesu alla ko moy mabbe laato timmudo der kautal be almasihu gam dalila majum mi don habda masin mi don torro bawde almasihu cembidde de o hokki am kanje kuwata der am batakewol pol ha kolosien fasduol didabol mi yidi andingo on no kugal am sadiri mi don huwa dum gam modon e gam yimbe lawdi kiya mi don huwa dum bo gam yimbe be meda yigo yam tawon mi yidi be ndaro be sembe be kauta der yide be kewa andal gonga fu be pama sirri alla kanjum woni almasihu ko neddo wawi andugo do alla o tawan dum fu ha almasihu mi don wi'a dum gam ta goddo esta on be dabareji e yoye ko nde mi daayido on be bandu am bo mi don wondi be modon der numoji am mi don seyoro nanugo no on nuddiniri almasihu no on tabitiri ha mako on jabi yesu almasihu o lati jawmirawo modon kadi se on dakko tirabe mako bo tabite der mako bana no lekki darorto der lesdi be dadi maki darne yonkiji modon do mako cembidine nuddinki mon jogite kon ekkiti gette alla tum kakkile gam ta goddo esta on be hala andal luggungal malla be ekkitinol mere iwgol hannu moji himbe tan ko be bi'ata dum andinol do bawdeji hawa na do almasihu der almasihu en don giya alla en o waifu to on kauti be almasihu on godi kautal be alla bo almasihu buri bawdeji e ruuji fu mangu der kautal be mako on kebi irin julnol amma na junnol bandu bidon wolwa hala junnol gol almasihu wadata junnol majum dum bana ittugo hakkeji mardi bawde do balli modon ngamdi on kebi ngiwon baptisma on lati udabe be almasihu hautade be mako on lati ummitinabe ngam ngendam kesam bo ngam on nuddini bawde alla ummitindo almasihu diga mayde nane alla donno lara on bana maybe ngam dalila hakkeji modon ngam almasihu wadanaino on junnol gobo amma jonta alla yeeditini on hautade be almasihu o yaafi hakkeji meden fu o seki dere won nyamande meden duunde billungol en be umroje mudum o meri diniringol be tigugongol ha gafangal bana non o portiri bawdeji e ruhuji fu o semtini di yeso yimbe fu sa'i o yari di kabbaadi der jamaare mako ta goddo dama on be umroje do nyamdu e njaram ko do nyalde cheniide ko do julde hakkunde lebbi ko do nyande siwtorde dum fu dum misalu gam kuje tammide warugo tan amma gonga kuje man woni ha almasihu wodi wodde sujidanobe malaika en wolwanbe hala kaye fiji dibe ngi ko moy don larabe bana be yankiniibe ta acce be bada on wikisi be hala mabbe mere be maunitibe be numoji himbe be acci dakko tirgo be almasihu molati hore bandu mudum kairu woni jamaare nuddinbe mo gam dalila hore man bandu fu hauti be jokke e dadi don mauna bana alla muyi on maidi be almasihu gam majum wala ko yali on be bawdeji e ruhuji gondi der hawa koni on tokkoto huugo bana yimbe dunya koni on dowtanto dokaji bana di ta mem dum ta metta duma ta mem dum bo dum forum umuroje mere e andinol yimbe Allah wadi kuje de ngam yimbe kutinirade. Fakat to godo don lara umroje de bana marde saman o jabi de den kam o dolan hore mako sujidan go bawdeji go o huwa kure yankinare o elta bandu mako be chatal bo amma kude de fu nafata ngam jalaago sunoji bandu sam batakeol pol ha kolosien fasduol tatabol on ummiti be almasihu on kebi ngenam kesam ngam majum titine numoji mondo kuje asama ha almasihu jodi ha nyamo alla tokke numtu go kuje gonde ton na kuje dunyaru ngam on mayi ngendam modon don suudi be almasihu ha alla fakat almasihu woni dalila ngendam modon to wangi onon bo on bangan be mako ko moyi anteddugal gal hokki on sei on bara sunoji luttudi der modon bara dakareku e hugo karamdum e wadugo jenu e dabugo kuje kallude e suno ngam suno e sujidan go labbi dum gotum ngam dalila sunoji di bernuki alla warando soybe do tare fu nane onon bo on tokki irin sunoji di amma jonta se on gudina di fu bernuki e tikkere e numoji kallude ta kudi malla bolde kallude ngurto kundude mon ta pew pewtire ngam on gudini gikkumo nane be al adaji mum on kebi gikku kesu ko moy modon lati neddo keso alla mo tagi neddo keso o don tokko hesitin gomo ha onanda be alla ha on fu on andamo be labdum ngam majum wala ko sendata yahudu en be ummatoje godde jonnibe be julnaaki bilki en be tullidibbe malla maccube be rimbe sei almasihu fere mudum lutti ko dume fu hauti der mako on lati himbe alla ngam o yidi on o subi on ngam majum sei on lato en dobe wodbe yankinibe neibe muybe ballindire to goddo mon wodi dalila wullago derdum ndikka be jafotira jafotire banano jawmirawo yafori on dowdum fu besde yide ngam kayreta bitinta kawtal modon holare de almasihu hokki on accende hewa berde mon alla hauti on bana bandu woru ngam on jodo do be holare man ngettemo acce kubar almasihu hebbina berde mon ngajindire ballindire be andale hakkilo fu ngimane alla be yettore der berde mon ngimane mo jaburaje e mantoje e gime de ruhuma ko hokkata on ko kuwoton ko mboloton fu lato be inde jawmirawo yesu ngam dalila mako ngenda modon fu lato yettore ha alla babirawo onon rewbe do tane worbe mon kanjum fottani jawmirawo onon worbe ngide rewbe mon ta chatanebe onon dikkoy do tane saroji mon ngam dum fottanan jawmirawo onon saroji ta elte bikko mon be chatal ngam ta berde mabbe chaklo onon jeyabe do tane jawmirabe mon der kude fu ta kuwanebe do gite mabbe tan ngam yerdin gobe amma do tanebe be bernde gongare ngam on hulbe jawmirawo kuwe ko dume fu be anya bernde ngam on huwanobe jawmirawo na yimbe ta nge jite jawmirawo on war janto on keban ko onufani yimbe mako ngam jawmirawo mo on kuwanta dum kanko woni almasihu mo wadi aibe ko o moye alla hitoto mo ngam aibe mako ngam alla sendirta yimbe batakeol pol ha kolosien fasduol nayabol onon jawmirabe njoge maccube mon be gonga ko banano hani tange jite onon bo on godi jawmirawo ha asama tine wadugo do'a ta chome yettugo alla ton don toro torane am min bo ngam ha alla hoynanam mi wajugo habaru mako ha mi wangina sirri almasihu ngam dalla sirri man mi don ha fursina tore alla o wallam mi wajugo be labdum bana ko hani kakkilane jonde mon chaka yimbe be nuddinay ko ndey on kebi wangingo nuddinki mon bade dum se bolle mon lato belde nafoje ande no on jaborto ko moy to tikikus yeccan on kubar am fu mi yidi mo masin ngam oron huwana jawmirawo hautade be am o kolaado der kude mako bo mi don nela mo ha modon ngam o seyna on be kubar jamu am o sembidina on o yadan be Onesimus derdirawo men gidaado kolaado mo lesdimon be geccan on ko wadi haado fu Aristarchus gondudo be am der fursina hofni on non bo Markus bandirawo Barnabas mi wino on to o yottake hamon jabbemo boddum Yesu chometero Justus hofni on der yahudu en nuddinbe sey yimbe tato be kudata kugal laamu Alla be am be balli am duddum Epaphras hofni on kanko bo mo modon o kuwano o Yesu Almasihu o accay torago Alla ga modon odon toromo o tabitina on ha on laato hewube taskibe ngam huugo muyo Alla fu min be horam mi andino huuranta on be sembe no huuranta yimbe laudikia e yimbe hiera polisbo Lukka dokta men gidaado hofni on non Demasbo kofne derirabe wonbe ha laudikia kofne nimfa en inbe moptotobe hasare mako to on timmini janguwo batakewol gol sey on dokkangon nuddinbe ha laudikia kambe bo jangangol jangebo batakewol gol jamaare nuddinbe ha laudikia neldota on Getche Arkipus otino hugo kugal jawmirawo gal o halfina nda ko bindumi be jungo am mi hofni on tange jitemi kabbado be challalu mo ere Alla wondube modon.